Nā amata I le vai asa nei o na whaalini ata o le polokalame e whaingoa ino o le Face Up to Racism Week I le televise le SBS TV. O le autua polokalame nei, o le vaai I le tūlanga o tangata I le atunuu, I le mata upu o le whaai longa lanu mamanatu whaapito. O na o le mata upu le nei, ua whaamao popo ina I e talafoa le SBS, se whaamatalanga I le li I initia o Sravan Fiatala. O Sravan Fiatala na malanga mai initia e a onga I Melbourne I se universite. I se pō le tausanga I lua afe maleiva, na whaia I se pāti I le whale o sana uo, a e whaamalo si o na uru whale atu nisi e le e māsani ai. O lana ai o inga I tangata nei e tu ua le pāti, na oso wha I ai o ia, matoe toe ina maliwa I.
They just started spoiling party. So I was just trying to stop a fight between them and my friends. So unfortunately, like I became the victim. The guy plunged a screwdriver into my head.
E tele aso o I le koma, Sravan Fiatala, ma na ola I le masini. O le whaai unga fōma I ne whaia I a Sravan Fiatala, e na ole se fulu pasene le avanoa e ola ai. Ai a ola foi, e te le le avanoa e ola ai, mani mana onga whaapitoa, mo le tele olona olanga.
I may not walk, I may not speak, I may not hear, I may not see. I may not recognize anyone. I may lose my memory.
Peitai ilona naunauta inga toe foi ile malosi male olanga na yai, ele itupu le whaalavelave, na matuanga lue ai, faila na wha malosi tino, ma isi polkalame o tonga fitinga.
It's my second life, so can someone imagine like if someone has got a second life? Nobody would imagine it's an unlucky. So 100% I'm lucky.
O le teimi na osa whaia e Sravan Fiatala, o se vai teimi lea na moli mauina e sā wanga o tangata e a fua mai initia I le taulanga o Melbourne. Nō o ai ina whaia se whamatalanga tu ufaatasi e le pālemi e Kevin Rudd, ma le pālemi o initia I le whaiti o ino nei sā wanga e a fua mai I manatu whaailonga lanu. Ai ui le osa whaia o ia, ma toi toi ina umai lo na ola, e le o talia ina Sravan Fiatala, O le atunu u o Ausitalia, o se atunu u whaailonga lanu. Na ia sa unoa, e le e tatau ona avea winga mamanatu o le toa laiti, e vali e se ata o le atunu u atoa.
I believe that Australia is not at all a racist country. We cannot blame the country just concerning one, just putting in mind of one individual. It's not like we cannot say that Australia is racist. Yeah, as simple as that.